Selebu mziki una mata shebedu napendele vidole ukingata macho juu yako thamani ni zaidi ya dhahabu nafanya hisani usijepata tabu zamani toka zamani mama kuwa na ndoto siku moja ukae nyumbani yeah. Usikatishe penzi ghafla ndo kwanza penzi lete na noga tu. Kama shida wote tumepata sasa unachokitaka unakipata bu. Usilikatishe penzi letu maana kwanza linanoga tu. Unachokitaka unakipata sasa. Ah mapepe yani pepe mapepe yani pepe mapepe yani nishaturizana nawe punguza mapepe. Ah mapepe yani pepe mapepe yani pepe mapepe nisha turizana nawe punguza mapepe. Acha yende
Vegemusics.com.
Acha yende punguza mapepe.